Rasta. Was in Kupu.
Ezami zezintwana nyaka gijima sikubhekile nje ntwana buku phaka uthathu chance uyolala phansi ngidubula waya waya fathe Russia ne Pakistan ezami zezintwana nyaka gijima sikubhekile nje ntwana buku phaka uthathu chance uyolala phansi ngidubula waya waya fathe Russia ne Pakistan
nanazi benginosathane ngibhala leli verse kanyuswa ngisabe muntu ngisuke ekhanda ngivala emsileni hlukana inhloko nesikhanda emva kokuphela kwevesi funa nazi nonke kusuka amanda ngisena nembeza ike hustle yami lengenza ngilokhu ngiphelelo nembeza u-90% lokhu kwashisa mina urelease igame sasinike ukubheka manje ibanda mpo hani ngithethelele ngoba ngizoba real phica phica ngenimthandayo engamfili ayikho ngisha yodwa i-track engenzela inkinga I feel like Tupac niggas in a minute I don't trust these niggas, bayibulele igame, I need a hustle. Bring it on, boy, I'm always on my feet. You mess with me while you fuck what you find. Bring it on when I smash what I told you. I've been a bad boy ever since back then. Ngitshelelane kasubani okwazi ukwenza njengami. Onamathela igame noma kumakhasi. Bafana kokhalisi mbambamba manithatha amachance yami indaba ihlaza wayiqala ubolile. Kutho lakaZulu ngingedwa ngabasi hlomi hlasele bafana sigide siphamba makufika insizi inkonjane ngifune ndize iphamba insizwa ngibheke emehlweni angikabi naso sibakaba uZulu igame usesihlele emathondo manje igame isemaphethelweni kocaciva shoutout to Rare Breed nina kuphele eminyaka zayo abanye balele ngefuba kanti kwenze njani awukazi ufike VHR phela ubimba kabo omunye never ngiye estudio sakhe ikhaya lamavaka motherfucker uyakhomba uyitelani I can say it on your face kwikwala kabi
I'm a close thambo tshela abantu ene ntombi mazi ngibona zithi uswala I'm a close to ucabanga mabebuza thini ngifuni isiphandla sa wayisusa wayithe bowuthini ngami yayingeke angani sidla ngenye wave sidle ngamavokali manje abaningi bayahater ningavuma ukudlala la matracks amasha boy phela mina talk ngiyinkalakatha aye bowuthini awuphinde awuphinde bowuthini aye aye bowuthini awuphinde aye bowuthini bowuthini awuphinde aye
too many bars here.